ngivale lisana bendingabonanga ukuba uyalila sulezongenge ndizobuya kusayi ndikuphatheli ityantyambo ndivusele lulo thando luyaphi Pateli kyankyambo Difusele lulo tando Luyapi
Kwazulu nasemhlabeni.